ama ni hustler na kitu. We ni fan ama ni walo kunchosha.
Unadhani utanipita?
You wish.
Unadhani siko rada?
You wish.
Unadhani we ni gangster?
You wish.
You wish, you wish, you wish. Unadhani utanipita?
You wish.
Unadhani siko rada?
You wish.
Unadhani we ni gangster?
You wish.
You wish, you wish, you wish.
Usitry kuifanya kama mimi. Utajumiza nani? Ni ngumu naifanye kaira hisi. Unifiki unasema nimeweka hirisi. Hisi maombi labda nimekahirisi. After this utasema kuwa haunihisi. CPD tumetrek hadi 33, 46. Ukitry jo kusave after hiyo miaka yote. Rada bado chafu. Umekauka hakuna kitu kwa wallet. Badala ya pesa naona giza. Wolenje isha geuka ni CD holder. Weni fisi ama ni malayo wakulipwa. Weni menchi kama ni walo wakufichwa. Weni babi ama ni hustler na kitu. Weni fan ama ni walo wakunchocha. Madawa zikishika ogopa. Weni fala utabaki umetokwa. Atie ni gangsta na bado alipono. Anajifanya janjez na bado alisomo. Nairobi ni bidii wasisemo lirogwa. Yo ni gusi sio buchi uligongwa. Lakini ukingara usiku utanyongwa. Na ukidedi wendi binguni unazikwa.
Unadhani utanipita?
You wish.
Unadhani siko rada?
You wish.
Unadhani we ni gangsta?
You wish.
You wish, you wish, you wish.
Unadhani utanipita?
You wish.
Unadhani siko rada?
You wish.
Unadhani we ni gangsta?
You wish.
You wish, you wish, you wish.
Boy wa mta lakini swaga bala. Nunua ngoma bana ndo tutoke kwa mta. Sikupata masomo ni masomo ili nkata. Tukufunzo vile huku inje tapata chapa. Hustler na saka hela kila wakati. Bidii hapa ndo muhimu hakuna bahati. Jembe kwangu sio jembe mchagua jembe. Manzi kwangu sio manzi mchagua manzi. Sha, 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 shaba ranks. Swa, swa, swale ranks. Ah, ah, ako wax. Cha, cha, chapa wax. Kauni pendi we ni hater. Anyway, miso Yesu see you later. Kani mzigo ntaipepeta wewe later. Utapenda niite Arteta. Nikiatu na unadai pigwa troopers. Jegi zimelala, slippers. Juma time ako keg na maninjas. Utawish hiyo patha unge pita. Anyways, hakuna case hapa. Cover the face, fire the base. Ukiwa na main, habari za my days. Na ukiwa na side, nitupatane weekend.
Unadhani utanipita?
You wish.
Unadhani siko rada?
You wish.
Unadhani we ni gangster?
You wish.
You wish, you wish, you wish.
Unadhani utanipita?
You wish.
Unadhani siko rada?
You wish.